madaxa hay'adda caalamiga ah ee quwadda nukliyeerka caalamiga ah Rafael Moreno Grassi ayaa isniintii shalay to sheegay in kooxdiisu ay si kooban u hakiyeen kormeerka xarumaha nukliyeerka ee Iran toddobaadkan iyadoo ay jirto xiisad gobolkaasi oo u dhexaysa Israa'iil iyo Iran. Mr. Grossi oo saxaafadda kula hadlayay xarunta qaramada midoobay ee New York ayaa yidhi waxaan idiin sheegi karaa waa in kormeerayaashayadii ay ku wargeliyeen dowladda Iran shalay in dhammaan xarumaha nukliyeerka ee la kormeerayo maalin kasta ay xidhnaan doonaan arrimo ammaan darteed. Waxaa kale oo uu sheegay in xarumahaasi ay dib u furmi doonaan si loo sii baaro. Iran ayaa axaddii weerarro gantaalaa ku qaaday Israa'iil iyada oo in ka badan 300 oo iskugu jira diyaaradaha aan duuliyaha lahayn iyo gantaalaha balistikada iyo kuwa cruiska u dirtay dhinaca Israa'iil. Inkastoo khasaare aad u yar ay ka geysteen gudaha Israa'iil oo aan wax dhimasho ah la sheegin, haddana waxay weeraradaasi kiciyeen xiisad aad u xoogan. Xukuumadda Tehran ayaa sheegtay inay Iran kaga aargoosanayso weeraradii looga shakisanaa inay Israa'iil ku qaaday safaaradda Iran ee Syria horraantii bishan, halkaasi oo ay ku dileen 7 sarkaal oo ka tirsanaa ilaalada kacaanka Iran oo ay ku jiraan 2 taliye oo sare. Dowladda Israa'iil ayaa weli ka fiirsanaysa inay qaado weerar rogaal celis ah iyo in kale walaaca ay ka qabto haysashada nukliyeerka ee Iran ayaa isaguna sii kordhaya. Dadka arrimaha falanqeynaya ayaa qaarkood su'aal ka keeneen in Ra'iisul Wasaaraha Israa'iil Benjamin Netanyahu laga yaabo in uu bartilmaameedsado goobaha kaydka nukliyeerka ee Iran. Ergeyga Israa'iil u jooga qaramada midoobay Gilad Eden ayaa u sheegay shir degdeg ah oo ay isugu yimaadeen golaha ammaanka ee qaramada midoobay in xukuumadda Tehran ay dhawaan yeelan doonto awoodda hubka nukliyeerka. Isagoo arrintaasi ka hadlayana wuxuu yidhi waqtigii Iran ee soo saaridda hubka nukliyeerku hadda waa 7 kaliya. Grossi ayaa u sheegay warfidiyeenka in dowladda Iran ay haysato kaydka macdanta uraniumka ee la tayeeyey oo xadigeedu aad u sarreeyo, balse wuxuu intaasi raaciyay in taasi macnaheedu aanu ahayn inay haystaan hubka nukliyeerka. Waxaanu intaasi raaciyay in hay'adda uu hoggaamiyo aanay haynin wax macluumaada oo caddaynaya calaamado ah in Iran ay haysato hub nukliyeera. Iran waxa ay ku adkaysanaysaa in barnaamijkeeda nukliyeerku uu yahay mid loogu talagalay ujeedooyin ay si salmiya ama nabadgelya uga faa'iidaysanayso oo aanay hubka dhigaynin. Iran ayaa dhowr kormeerayaal oo khibrad leh u diiday inay la socdaan barnaamijkeeda nukliyeerka. Waxaa kale oo si keli keliya ay u joojisay dhaqangelinta bayaankii wadajirka ahaa ee lagu heshiiyey bishii March ee sanadkii hore 2023. Grossi waxa uu sheegay in uu rajaynayo in uu dhawaan booqdo Tehran si xaaladda sidii hore loogu soo celiyo.